Banana chongo.
Cast beats on the 1-2s.
Kamfana kandela mike adiyoko sa kendulo. Follow ela kuipaya oka fenty anishia choka draw. Chenjelesa nikasokolo kangena pamu bo. There's no way out of when I'm so people. My friends are drug abusers. Takapoka potoka plumage. Choka kutu kwende bakai vama fomo chinjana ma toothbrush. In one bond here full squad. Back pocket na two guns. As my bunny apatipange chilanga mulino muskool bus. Apacha fish abroad. My lines full kuma vote. Ready for delivery of ever right dropper at chita abort. Kamfana ni top notch. Checking a scoreboard. But he's born in number 1 to 10. Take here to Rashford. Kaosi vera uking. Boba tipangire ring. Nili kurap bole jiwande ponge na muticha 1 to 2. Funza jiripa peak. Ipimo mulipaka mbwiri. Nifomo kutia kirira na mukasi ni ombu. Wanofaka kiwi. Nikafika you better be red. Walabutu kila kui. Kamfana gandana masinza kasina. Nga ishu ya mkura tui. Kati nili mosunga kare free. Wene ya shusha kambe mbwi. Wela patepo ya balona chungu. Nkumwesoko kapu ya chinta ti. Kapu kola pepa selfie. Ninambo rapa na 10 years. Muri green shirt ya base OZ. Apatifala ma LV. Pama zanga sini pelao. Looking at you like nangau. Funny koko sanoteo. Bwela pa homu ya pasa ulona kampunu. This lord life wire. Poni gwira ni magrafu. Marababa nisempe muta. Mani pena munchafu. Kala shosho mumbafu. Popo zano ni magwafu. Munga endo sokoro ramu ya kumisie munemi wasu. Ififaso bakambati. Ninapanda furu ni kungfu. Munga nachuka kumeo. Saka msije na kula mutu. Kwanu mchomu masusu. No care no musu. Pana gandana masinking rich. Bwela apa ya mbonunsha. Kemu ni napwelo poka. Muza sunga kuma cartridge. Mabuke ni malembamu maflows. Sikuli imwe ni mapamflet. Sikupia kunikunyeka. Bachikulide bachepa. Sini rapida kumbeka. Na kumeka tima mega. No shibereshi fetiri ruti. Chama sushinga mamuti. Sinti nekepia sere piene magelo. Bama tumira tumanuti. Sini maseka na grupi. Kampana gandana mabufi. Nikupima na tepia bakaibene muma perekera vikusi. Ninakulida kutiori. Communication yeze mufiori. Tapanga pona ma phone calls. Parika motorola ka phone. Senzo ya ziba mapiza. Kumagazima ka inswa. Pamazura ni kukolonga na kwani chichae ka bisha bisha. Mayoba ya mbozi pomba. Yaba tunvya mabomba. Chosa hapa katena kalumanda na Air Force gonga. Street feti na zusha. Nyimbo zetu sisi pusha. Disebele wa tepo. Sunga jake kumakebo. New disponi hasela. Stata eneni mapanga mudeni. Semu salari ya kansela. Pati nishindine bachela. Wow sangari la so. Pleni mubreni fulu akapela. Patu bene bafuno kufaka komu laini. Wambo wa pontela. Banona chongo. The party. Okochi.
Cast beats on the 1-2s.
Stripe Mask Boutique. 1-2-1-2. C-Mac. SQB. Yokes Gaza. Commander Mainago. 1-2-1-2. Don Paul. King Dikuji na Don Ude Banana Chongo DJ Duj 1-2-1-2.